Podcast.com.
Diaz Music.
Ni never not to
watch you move. Baby book, Sanja, but we are done.
Hey.
No vundo, let me just make a plan.
Hey.
Kusa mbona na umbeta was choking.
Hey. 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 Ima kuchi wa seta.
Kaya ipombata leo maka skulu.
Hey.
Wali buche paka nshtukulu.
Hey.
Aposa wanu kaposa fo uyo mungulu.
Hey. Hey. Ima kuchi wa seta.
Na ima na iposa kulia kwa lumpa.
Hey.
Na tinde anchane kwa chika lupupa.
Hey.
Kanshi ni mchechi na linkolo kukutumpa.
Hey. Hey. Ima kuchi wa seta.
Kaya shita chiri pali newspaper.
Hey, hey.
After walk saibu mfya shinja pepa.
Hey, hey.
Wali muso wabuche adidi pepa.
Hey, hey. Ima kuchi wa seta.
Nkonkonko dogero wa munanku.
Hey, hey.
Alombe chava C5 mupenga chako.
Hey, hey.
Na manga cha mufuante iwe lwako.
Hey, hey. Ima kuchi wa seta.
Umbila nkwa nchita ankwele katempa. I need the distance from here to kasempa.
Hey, hey.
Tango fora kanga mabomuli kasepa.
Hey, hey. Hey, hey. Ima kuchi wa seta.
I'm the shit, nangu mwinga kumpatete.
Hey, hey.
Nakuleva licha finger trumpet.
Hey, hey.
Inezi kaulule lia shiri ya kupete.
Hey, hey, hey.
Watch him watch.
Ima kuchi wa seta.
Plus so bethi afimo fila sekesha. Yari ni fopo na change no babwesesha.
Ima kuchi wa seta.
Amasha ya ndi nukwa ya bakulu kuboko. Senete ni fuli sobo lefwa ya kubako. Fiali pena ni fotu ya nayo kubuko.
Ima kuchi wa seta.
Mutu uba abama tunamatako. Nda ufa kwa nteli la tunamatua. Kwa za strike afya chinde defendo kumu matako.
Ima kuchi wa seta.
Kumye sukalo wa shuri tibaka shari. Tafu kombo la fiali nga na upe mpali ya. Nebe vipire nishkusi shapochi mwari.
Ima kuchi wa seta.
Mablock ni gate pano tefo teka pia.
Nye
kupapo kuya nsala sifo mpia. Na lilu waranga bambima testera pia.
Ima kuchi wa seta.
Exclusive from CK Music Promos.com.
Ima kuchi wa seta.